Madonna, mangiam samile. In botting kawan am flange. Xa sa ipende fuge. Pele am manda, petra e kanda. Sizwen gotam sa fanelu gupila. Kodwa mangbega pesu. Mbakumbula mazwi.
Thank you. Sasemncane kodwa ngifuna ukwenza imali ngikwazi ukusibhayela idlala ibhayi idlala ngikwazi ukwenza umndeni wami akusuthi umndeni ngikwazi ukusibhayela isidwadlo ngibe muhle ngiyomotsha ngiyojive ishu mina tsoke mntana mina tsoke sidakwa i-VSOP node nomalwane mina tsoke iheni na tsoke mina tsoke mina tsoke mntana mina tsoke sidakwa i-VSOP node nomalwane mina tsoke mina tsoke iheni na tsoke mina tsoke
I'm a rotona, I am a rotona, I'm a tunamba, no pa, I'm a tunamba, no pa, I chase it, I chase it, I tango, inside. mama,
iwe mama,
iwe mama,
iwe mama,
iwe mama,
iwe mama,
iwe mama.
Ingane kwani. Ifuna ukwazi ifuna ulazi ngoba uyazi. Intwana yami ngicela wenze ngathi uyazi. Uvela ukuza amanzi ngake indaba zakho. Ingane kwani. Ifuna ukwazi ifuna ulazi ngoba uyazi. Intwana yami ngicela wenze ngathi uyazi. Uvela ukuza amanzi ngake indaba zakho.
Asambe se jump up. Kumnandi ya jump up. Imoti hleli phansi. Sa trip a set manzi. Sakhohlwa ngokuhlupheka. Yeah. Impili yaqhubeka. Sam.
Mama, talk us about. Don't pass and get the hump on my piggy move. Don't pass and get the hump on my piggy move. Ah! Ubuye matlapi, eshaga salalendi.